nice to kiss, baby.
It's the kids, don't be sick.
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na polizia mtete. Weta kususia mkweche, takuzugia na pete. Si unajua vile mini go hoi hali tete. Wapo losema komba spigi show, I wish you know, wasikusha wish you though. Na bari zao za kuwa stishi vyo, chaji empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta bib, njoni tibu wani stressness. Takuwa mjinga ni kimess mess. Ulikuwa na mitoka sina kitu, ezda pige dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantete misha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utagacho nambie, oh baby, take my deka.
Iko kiona mimi,
take my deka.
Iko kiona mimi tu.
Don't let them fool you. Kisa umenipenda mimi huyu. Mapenda dhati naisia ulikuwa na hatu kaa kitambo. Na mengi ukanusia tunaisa aje kaa mipango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bonge la wife kwa ndani. Wife sotani, wife waku vibe kanzani. So yule wife wa stamina alie sepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, asisi kivyetu. Yani kama chuga baridi yetu.
Misi jambo ni kwambie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantete misha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utagacho nambie, oh baby, take my deka.
Iko kiona mimi,
take my deka.
Iko kiona mimi tu.
Oh,
deko kiona mimi tu.
Oh.